tobyamu etondera kano kenkuze tukizudde siyinza kusanyusa buli omundu nafunye mwana ne mwanyiza mwetondera eno ye yatuka eri munda hali omu yeka ye yakwatawo abalala we balemwa ekisuka ediba
Sweet mommy, it's just so good to be back.
Shut down, so much to my heart.